Whoa. National Census is here. Ooh, let's be counted. Uganda, the part of Africa with good weather, fertile soil, natural resources, fresh water. As years go by, babies are born, many things change, population grows. All we need more hospitals, roads, and schools.
What can we grow best? What do we produce? Where do we sell? Census is the answer. Let us be counted.
Census is the answer.
Census night. We take it.
Oh, I need happiness.
Shelter.
Agriculture.
Education. Good health care. Census is the answer.
Let us go to the
land. Let us go.
Ebyobulimi
enguudo ennungi
ez'omulembe ekyokuddamu ky'okwekubalibwa beerawo balibwe.
Government's responsibility to know the status of its people at any point.
Osobola okumanya obungi bw'abantu abali mu Uganda. Obubaka buno bukozesebwa okuyamba ensi eno, okuteekerateekera bantu baayo, okulabirira n'okukozesa obulungi eby'obugagga bwayo. Let's be counted.
I need happiness.
Shelter.
Agriculture.
Education. Good health care.
Hendo kushemerera obutaho nebyo kwejisha ebyo guhinga na kurisa
ebyo magara marunji baho ban
kami to yom twin kaburu kwan kugere yoto
eno census tugenda kubala buli mpumira okubala abantu kubera obuli myaka 10 okumanya omuwendo gwaffe mu kitundu ebyo bulunzi nebyo bulimi abachala abana n'abami ebibuzo bijja kubuzibwa buli bulimi bibya mu bulungi government esobola okutegekera okumanya embeera yaffe mu kino ekiseera wakiranga biri mu musanvu mu gwomunaana
oliwe bakubalira
obajja okasibira kubanga biri mu munaana census etandika beerawo bakubale eggwanga lyaffe litambule beerawo bakubale eggwanga lyaffe tulipulaningire.
Everyone's responsibility is to support the census.
That's right.
And I'm your guardian too. Come out, let's plan together.